man, for you, Luombo Makiadi, Franco, and Sam Mangwana, together, newbie, yeah.
Balo Makie, Biobalo Batole, Bie, Bobu Kilo Kuta, Yena Doki, Semo Tomoko, Usema Sema, Wali Sema, Tume Choka, Muwango, Namurozi, Niwatu, Wakuchoma,
Kuta yena doki se moto moko
Ya solo kulu
Likambo monite opeli Na banganda nyoso Botika makombo ya leki Asali nini Mangwana yo mangwana Kolanda teo
Mungwe Balo bakie Bilo balo bato lembie Lobu kilo kuta yena doki se moto moko Sema wali sema tumechoka Muwango na murozi ni watu wakushoma
Kujulika na kumeta kumwa na mboka Ukiwa janti kama mushedo wanashanga Ukitemea peke yako wanasema wenjo mbaya Kujulika na kuna mambo luangu wetu Franco wadukwe
Balo bakie, bilo balo bato lembie Mungu kilo kuta, yena doki semo tomoko Usema sema, wali sema tumechoka Muongo na murozi, ni watu wakuchoma
Rafiki yake ananie, wewe mangwana Usi wafate endelea jamanie
Ala
Ukipata tabu omba kwa mungwe Ala mungu paka yeye milele na milele ah.
Balo bakie bilo balo bato lembie Mungu kilo kuta yena ndoki sembo tomoko Usema sema wali sema tumechoka
Yeah.